bazadde wabantu echo no cha chitibwa Okunuliranga bantu bezeno tokiriza bano bajangu tugende oli mukamusajja Omukazi omufumbo wa chitibwa ne wabera omupi sirimba bawambu abatisa Mukamusajja kintu kya muwendo ne wabera omuntu babu kugambya tisana beru Salao obena kazadde wabantu ekyonno kya kitiibwa nnyo Tunuliranga abantu b'ensino tokkiriza bano bajangu tugende oli mukamusajja Omukazi omufumbo wa kitiibwa ne wabera omupi sirimba bawangu abatiisa Mukamusajja kintu kya muwendo ne wabera omuddugavu kugambya tisa na beru Manyikitiwa choma makiva wa musajja Oyo musajja osanyumu wenge chitiwa Kumukulu mikanga kumuteka wasi Kubanga bali vangina yoyo gwe walonda Kubanga bali choko na inu ya londa gwe Kukula maka Kuva mu byafaayo twasookera ku Adamu Olubiriso lw'Adamu lwakuna omukama n'abumba kawa Mu lusuku Adamu baabakwasa eby'ensino Jjajja kawa baamugamba mirambo omubezi Ekyo kirimu endagaano
Kawa, yeah. Mulusuku ale nyimba bakwasa by'ensino
Jaja kawa bamo gamba Mirimbo mobezi Ejo tiri monda kano Manyikiti wato mama jiba wa mosaja Oyo mosaja osano mwenge jitiwa Omugulu mizanga tumuteka wasi Kubanga bali vanjina yoyo kwe walonda Kubanga bali mtoko na yono yalonda kwe Mokora maka Okufamu vya fayo tuwa sokela kwa damu Ulubili zoro adamu wakono muka manabu mbakawa Mulusuku adeni baba kwa sebe seno Jaja kawa mamu kamba berengo mubezi Chiri mona kano Manjigaze, nakazana, tula wano Kuburi dire, osano chenga, omusajja wo Kalamu wenga, ekiti wache Yafulonda mubanji, nasala wo Ubele uwe, abele uwo Zaba bakulimba, banonya kubuza, banonya kubya Ekitiwa cho chiba wa musajja Obulamu bo ya bulabirira Na obulamu bwe obulabirire Tokiriza tomuva ku lusegere Ovao mamo, ovao limbi, ovao sato, ovao kubye mbogo Sego sigule kusigule, tokiriza nakazana Abakuzanyisa, abakubesimo Mchalo pinda wa kenya mutwe Kwesalo konsena lombo Echitiwa kibinazi na kitia uo Senalaida okubana we Elana sana